caggal ndungu waɗi fa woɗi fa nyayle ngaɗi duroɓe rumoynoɓe ladde garda e dabbaji muɗum'en fa hadde wuroji kañum e fande guese ɗon ennan gam batte ñayna ɓe gaɗan du balɗe ɓe gaɗa batu e fijoji mabɓe e fande ɓe gatta jigirago hakkude mabɓe ɗum ɗo du konnan batu mawɗo no enna entrité ɗo hottungo hottungo du konɗa hande nde wala no waɗe no waɗirta no arande ni endan yeruno Boubacar Hamma Beeɗi anduɗo sanne do filla ko darto neso fulɓe haaliri
hottungo minen kay komin andini hottungo ni hano hoto wuro hano wakkati muɗum nde duroɓe jeehi ñakkike ɗeɓe garti ɓe gaɗa balɗe jeɗɗi nder ganduwa balɗe jeɗɗiɗi nde huuɓi nden ɓe gaɗa fijo mabɓe koɓe guitta hottungo kam woni hottungo
noyi hottungo waɗirte
hottungo no waɗirte kakkati muɗum ɓe gattana balɗe jeɗɗi nokkure woore iɓe pija iɓe gaɗa hunde fuu iɓe jewta nde guesa laamiɗo e wofuɓe laawol hulduɓe fuu nden noon hollititte wofuɗo fuu hollite to nden joni kay ñande hantata noon ɓe gaɗa beefi ɓe kolla nayi mabɓe ɓe kolla duroɓe ɓurɗo durɗo nayi muɗum ko wono yiɗi e ɓurɗo nayi muɗum e ɓurɗo wawude jogade nayi muɗum
to joni ley hottu gon caggal hollugo nayi ɗe no wodi koɓe gatta gon kadi
no wodi fijoji koɓe gatta wodi fijoji koɓe gatta fijoji ɗini kadi woni hotto gon wakkati muɗum nder jeɗɗire hottugo ɗon mba dewle kole kuɗeɗon fiɓete dego en ɗon mba lamruji ko gatte denɗo ana joni bo gam joni kay ɗum waylike
en andi haɓɓanaji no gaɗe kandu no waɗe le hottugo na
ono waɗe nder hottugo haɓɓanayi kay nokku fo no waɗe hano hottugo nda woni occasion to haɓɓanayi watte nde mum hottugo noon soro fiyete